tell me you do, like I do tell me you do. Zomo kwa no gozi jude. Oh baby, twala 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 yona. Kansuvi lenti toyo none. Namazo kukutereza. Eda, where you go, I go. What you say, okay. Don't you know, I know. Tofayo, where you go, I go. What you say, okay. Don't you know, I know. Twale yo. Omotima go twale gugo. Nomo kwano go twale gugo. Twale yo. Omotima go twale gugo. Nomo kwano go twale gugo. Twale yo.
Iwapo Mungu walipanga sisi tupendane, sini nani tupingane. Na mipango yake Mwenyezi wa moyo, hata nitafute bado sitopata mwingine wa kulinganisha na wewe, wa kunipa mapenzi tele. Ah, early in the morning, early in the morning. Nashukuru Mola kwa kunipa baraka kama wewe. Early in the morning, early in the morning. Ukiwa kando yangu, wendo mwanga wangu wa moyo. Niambie unanipenda, moyo wangu umesaenda wa moyo. Niambie unanipenda, moyo wangu umesaenda wa moyo.
Twala, omutima gu twale gu. Nomo kwano go twale gugo. Twale yo. Twala, twala. Omotima go twale gugo. Nomo kwano go twale gugo.
Another Gbedu from NigerPickup.com.